najimsafi.com official kill on the way.
Super dizzy. Mi ndo na dance, nishaipata yangu nafasi, napambana maisha magumu, na bado namuomba Mungu. Mimi ndo yule ninatafuta pesa, sitafuti maneno, ila pesa sizioni. Nana pambana sikomi, ila pesa sizioni. Nana pambana sikomi.
Niwe kama wale, natamani nami nifike mbali. Natamani niwe kama wale, natamani nami nifike mbali.
Miki, majumba, magari, nimewe na mjengo mkali, maisha ya kifahari, hapo itakuwa afadhali. Miliki majumba magari, nimewe na mjengo mkali, maisha ya kifahari, hapo itakuwa afadhali.
Napiga goti macho nafumba na kuomba, ee Mungu Baba, natamani nami niwe star. Nyota yangu izidi kung'aa, nimechoshwa na hizi haso, kula kwa jasho naona ni kama mateso. Oh God, you work and one morning day even night. Wanangu bota bota, jua kali kazini, tumesha bet, tumesha liu, mikeka imechanika, na jichanga changa, sijapata tu, isha kesha kwa waganga, sijapata no. Na jichanga changa, sijapata tu, isha kesha kwa waganga, sijapata no.
Majumba magari, na menyewe na mjengo mkari, maisha ya kifahari, hapo itakuwa afadhali. Miki majumba magari, na menyewe na mjengo mkari, maisha ya kifahari, hapo itakuwa afadhali.